respect, man.
Imiyagi tuze amazare ke gusuma Giri chongu gira Sheri na uza humera Ningaona bambeshe Uza gusa kongu kunda Kugira ni wumva ijambo ahubwo wumva umutima ubivuga Oya aya samareshya mujye nuko niko kuri Reka mbivuge maze bose babyumve Nta soni mfite niwe shema no kuba uwawe Ndagukunda Byumve ndagukunda Oya sama gambo ya buze Ahuki vyo ni yomvamo Virare mereye Bingora kubivuka Oya suko ngutinya Iyo nkubo nyengarira Sino kutabu mugabo Inambara yurukundo na wigeza itsinda Ayo Samareshya mujye nuko niko kuri Reka mbivuge maze bose babyumve Nta soni mfite niwe shema no kuba uwawe Ndagukunda Byumve ndagukunda Ndagukunda Reka mbivuge maze bose babyumve Nta soni mfite niwe shema no kuba uwawe Ndagukunda